xaafadan lagu magacaabo Barwaaqo oo ka mid noqonaysa xaafadaha cusub ee magaalada Hubeydhabo ayaa laga hirgeliyay dowladka Waqooyi, waxaana xarig jarka xaafadan ka qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Xaafadan ayaa loogu talagalay in dib u dajin loogu sameeyo qoysaska ay saameynta ku yeelatay xaaladda abaarta ee ka jirta dalka, kana soo barakacay deegaanadii ay ku noolaayeen. Ugu horreyn, Cabdallaha Cali Watin, gudoomiyaha magaalada Baydhabo ahna duqa magaaladaasi, ayaa ka warbixinaya ujeeddada xaafadan loo hirgeliyay, isaga oo uga mahadceliyay hay'adda Qadar Jaarati.
Waagii inta kooban maybo laamiyaalkan ma jirna, wadooyinkan kale ma jirna, meelo meel duure maybo banaanka maybo yahayti, geekan maybo mar haysa alxamdulillah, meelo maybo mar haysa oo dad badan oo masaakiin maybo inshaallah ku nool doono. Magaaladan may ku sugna ilaa iyo 700,000 oo maybo baraka ay maybo ku sugun. Eeridan ilaa zoonkan dhan maybo qayb maybo dib u dajin maybo baraka ayash maybo ahaayo oo magaal Baydhabo ilaa iyo 3,900 qoys yaa la dajiyay oo ka jirna maybo meelan qada jeerta dhisti. Hoobla ka darmay buu 3,200 iyo maybo 20 dhor qoys maybo ayaa naglaayay. Haddii inshaallah marka meel in baahan yahay dadka maadaama dowlad u dhiibtay qada jeerta iyo meedanka ma hanaganaha maadaama ya dadki maybo durable housing may buu yasiidi guri may buu oo durbal oo may buu oo sheet ku suubsan ama bulkeed ku suubsan yasiidi kaasmay baa bulsho walba may buu ka taray inshaallah mar jeen heedaha kale may buu inuu ka deeydan may buu sida qadar jeerto kan ka deeydan oo guriyaar may buu dadka anfaco oo jingadan hayn oo may buu England dhis may buu yaa may buu muhiim ah
kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Haaji Xasan oo hadalka qaatay ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay hirgelinta xaafadani dib u dajinta loogu sameynayo qoysaska ku barakacay abaarta.
Astaan horumarkii iyo dadaalka Koonfur Galbeed iyo Suubiyeen may faday markii horeydanka mahadnaqa inta madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Mudane Cabdiaxiis Xasan Maxamed Laftagareen aan goleeyay wasiirada maamulka degmada dadaalka iyo angalaan inay hanay aan geeka xaafad oo complete oo hoo qalab iyo walbarashadii caafimaad iyo walwalban dhonyin inta geeka laga daafuro may ilaataa sharaftaas ku weyn majarta marlamaad ma yeyn mahadnaqay dawladda Qadar walaanyagaan oo gargaarkoon in fadeedii oo ilaa iyo nadab roogtay marna iyo kheerna dhibaatoodan la hamaray maalinba maalinna wallay noo furdhawaasi Ilaahay adeeshayeena geeki may roogna guuliye
xafadan oo loo dhameystiray adeegyada aasaasiga ah ayaa la filayaa in ay wax badan ka bedesho hab nololeedka qoysaska ku barakacay abaarta isla markaana isaga soo hayaamay deegaanadii ay ku noolaayeen.